sawirki sagaalad. Laakiin sawirka ki aragaasan magaashay walaali are Nabi Ayyub. Us ilaahay yak absodi jiri salaatiisina dukadi jiri. Shaydaanna amarshay wali shay maraane Nabi Ayyub ilmoogiis badan ayeen hanti badan yaalahay geel iyo lo iyoonay eri badan yaalahay. Laakiin shaydaan rabbiga yak way ki are hadii Nabi Ayyub maalkan ku gaado uskin aasiye salaadna mar dambe ma dukadaw. Eebbaheen jarabaadyaa ki bilaabi Nabi Ayyub. Nabi Ayyub korshay walaad deeri inii us hanuunsado oo korkay tihri ki buuxsamo.